BPM music. Whoa, 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 whoa. Na 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 na.
Shell, yeah.
Na 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 na.
For real.
Skill on the beat.
When he bo bo bo. When he bonge la toto. And in a bo bo bo. Nina bonge la nyundo.
Oh yeah, yeah.
Kama ni pesa. Wechagua ni talipa. Msupa umebeba jela. Ni mfungwa ntaisafisha.
Goshore wasiopenda pole. Kwa mpole unanitetemesha. Tabia zako urembo na upole. Mdogo mdogo unavoiguzisha.
Hapa Kenya wendo natongoza. Hao wengine wakidai kuna ngori. Bado mtaani unaongoza. Wengine ni mafilter na emoji.
Unaona bigi bam bam bam. Ukona bigi 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 bam bam bam. Unaona bigi bam bam. Ukona bigi 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 bam bam. Unaona bigi bam bam. Ukona bigi 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 bam bam. Unaona bigi bam bam. Ukona bigi 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 bam bam.
Bam bam vichoriji confirm. Nikidigi wagwan. Baby unaka kwa mtam. Zigi ndio ni roll sam. Na iwa concern. Anadaya many daddy. Na usikia alikuwa fan. Mambo zenu. Lakini juu ya doo niko kwenu. Nasikia nasikia nina show sijui venue. Niliambia mtoto the rest is on the menu. Ukisichome photo warazi na maneno. She don't wanna share me no. Bad girl anapenda criminal. Sezi mwacha tunasiri mob. We do things that you only see in porn. Ha ha, pull up and reverse it. Rudi darasa, mapesa, makaratasi. Tuko tamasha, pressure haina nafasi. Shells my brother, ikio kivela, kiko wapi yo.
Unauna bigi bam bam bam. Ukona bigi 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 bam bam bam. Unauna bigi bam bam. Ukona bigi 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 bam bam. Unauna bigi bam bam. Ukona bigi 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 bam bam.
Nitakavitafuna kama Biggie G. Siri siri eti siri huwa ya wawili. Sina nyota wala mwezi. Amini acha nikitamani mpenzi, yeah. Sema nachotaka utapata miss. Iyo fuleni ipangue wamekula miss. Awa kuwezi umetosha tena tazaidi. Nataka piga picha so baby say cheese.
Unauna Biggie bam bam bam. Ukona Biggie 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 bam bam bam. Unauna Biggie bam bam bam. Ukona Biggie 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 bam bam. Biggie, 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 bam, bam.